nk'abawe mu marira no mu byishimo tuzaba turi kumwe uzaba ndi ruhande nkuri ruhande holding each other tight akabako ku kandi you beside me me beside you Sinabesha rimwe na rimwe rujya rungora kurusobanura mu magambo kurusobanura sinabesha rimwe na rimwe rujya rungora kurusobanura mu magambo sometimes I just can't sometimes I just can't Sinabesha rimwe na rimwe rujya rungora kuru